Atuyana abana bekale tebe gomba Apatikana apamba na anonya sente Abana basome
Chichibakeza mumatumbi
Tebajula
Obulamu bubalamire
Batunda bulamu Abantu bwe batyo mukama obalaba Amaziga ge bakaba kulwa bana babwe gawulirenga Nesala zensaba kusaba ozitwalenga emergency Abana bakule nokufuna bafune Emotoka bavuge byebe gomba bagabirire babigule nokufuna bafune Mukama
kusaba uli mwana wa mwavu basanyuke kubanga nange yo jemba kusaba obamalire na mabanja basasule nobulamu mubanyumire kusaba uli mwana wa mwavu basanyuke kubanga nange yo jemba kusaba obamalire na mabanja basasule nobulamu mubanyumire
Saba ufuke chigo bae chidukiro toba vangamu Abayala oba gabirire nga manjigabu ze kusabo ba wanirire Bachusize obwenyi Mumaso gabalabe bawe oba wangu ze munange binji viva sobera Kusaba oba we songo kuremera ko wadolu sibigana
Kusaba uli mwana omwavu wasanyuke kubanga nange yo jemba Kusaba oba magire na mabanja basasule lobula mugubanyumire Kusaba uli mwana omwavu wasanyuke kubanga nange yo jemba Kusaba oba magire na mabanja basasule lobula mugubanyumire
Njegerezo obwavu Awali emikolimo bya betima Omukisa gw'ebyenfuna Omukisa gw'ezzadde
Nkulabyeko ng'okyusa omuntu Abadde wansi n'afuuka ensonga Ngatta eddoboozi lyange Kukusaba kw'abamanja abatannawulirwa Manyi osobola mukama Kuba nange kye wanzijja wana Manyi osobola tata